Omukulembeze gwanga omulonde nate Yoweri Kaguta Museveni ategeeza n'ekisanja ky'omusanvu kigenda kusanya essira ku nsonga bbiri, omuli okusobola okuwanyirira abagagga ate n'okakasa nga bakyali abavu bayongera okukyuka mu byenfuna byabwe. Okusinziira ku Museveni, ekitundu ky'omukulu kikumi ku bannayuganda be bali mu byenfuna by'eggwanga abateeka ekitafaali kugenekera eggwanga, kyokka agamba basaana okwongera okuyambako n'okuwanyira ebitundu asatu ku kikumi abakyali abaavu lunkuseere nga bajja kweyambisa enkola eya parish government model okusobola okubajjayo. Museveni ategeezezza nti ebimu ku bisaawe basaanye okuteekako essira kwe kuli ekisaawe eky'ebyenjigiriza, eky'ebyobulamu, okulwanyisa obwavu n'okulwanyisa obukenuzi. N'ategeeza nti bagenda kwongera amaanyi mu kulondoola n'okulawuna ebitongole bya gavumenti n'ababikolera kisobozese obuweereza mu Uganda okwongera okutuuka n'omutindo gw'ensimbi eziteekwa mu bitongole. Yadayogerako eri eggwanga ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde omujja. Museveni era ategeezezza nti wabaddewo obutajjumbira bulungi kulonda okusaanye okunoonyerezebwaho kubanga abantu bukadde kkumi balambirira nga batasobole kugenda kuno newankubadde nga beewandiisa okugenda okulonda.